Yeah. Game underground, reach the ground, bado sijauza sura. Sura ngumu, keri check, ni zadati mbongo machula. Does them up, kwa kiniona, nadai ameona so. Game ngumu, bado na dumu, home, straight cast, nimbo. Guchuma, bado na goma, I never fear, nimejianda. So zote, mstari zote, sio zianguke wakote kama una BMC. Kuzi choke, rhyme sila, nimemihaka full pompa, kipa game na panda. Sijaunguze chati, nimebeleze, nipegicho kama mama samaki. Mana niko juu, paka nyota zote zimezima. Sija chukio pa game, jengo siniti maji. Na case na game, na bado sijepata jaji na shangaa mafala. Wanadai akili ni nywele, kama zingekuwa nywele sote tungekuwa mahesabu. Na kungekuwa mzungu au marabu, tungeishi fresh kwa maisha bila tabu.
Nimejikuza ni mbishi, na midaili ni kusongo. Nimefunzwa stishiki na hizo case ndogo ndogo. Salamu wana sokwema nilikotoka. Natema ngumu na sio vema kokota. Mesayari kwenye anga, bado mini nyota. Na kemea wa wangu, atabaki kuniogopa. Verse nyingi, hizi ni mwage wapi. Zimeni system, bado ni zame kingi. Mwisho ni pande chati. Hata uwe na nguvu wezi mudu, hii ni heavy. Walisha nita master, nime occupy area. Amini imani yako, utakayo kuponya. Ulioko chini wenzako, waitopate hingoma. Zaidi ya bass mia, wananiogopa ma MC. Wakisikia ni mingie, jitambue kichwani. Yani uwe mwepesi, dereva kwa usukani. Jani punguza stress, kihisi hii ni battle. Yani kufulu kompa, kachilia yako rifle. Kiweza fanya distract. Mungu analeta beef na kisu abebe nani. Acheni kujisifu na wifu usiwe ndani. High kama jeep na vyo pita mtaani. Be the best rapper mzalendo mpenda amani. What will be the next after? Yeah. Sauti iko hewani. Vani star.
Yeah, take star. Mili reta mba. Masani ya giza zimanyi hamna slang. Hacha upuzi ushuti jende wako wajuzi. Hapa kini home, west confusing. Nadai wanbile kama kanda la ndizi. Tua kabisa hapa unacheza na cheese. Giza na wizi, hata mila dai kutu obizi. Na beba na mwezi, lefi shenzi. Kumba kenyeji, hip hop ina costa media, kumutama kwa keki. Kikicho kiwa za pedi, uspivu zani. Kicho kijijia poko, zizi kwa pedi. Kikicho mbaya, full mojoy. Najua wadoy, mbado joy. Dabanda chukia salame, astro boy. Bari yako,
sekta hii ni huru, karibu seta ya tenzi. Mapekwa kini dhuru, sina expire date. Amna kulipu shuru kwenye Empire State. Bado natema ngumu zaidi wa entire verse. Usinifatilie, kihisi utapotea. Kweli huu ni wambe wanobisha nikiongea. Panista wingers, nipo toka kitambo. Bado the ghetto riders, ndo wale wana migambo. Lote kama MC, waveti chini ya rambo. Kamu just be memobea, we not to speak real. Ma MC watoto, walo kuibia nyeti. Jungeni huu ni moto, jifunzeni kupa. Panga beti, kipaji hiki ni ujuzi. Vina hivi maususi, wasichanagi matusi. Wanaringa kwa mtako, style zao ni local. Baka geni basta, wingers na panga focus. Mezaliwa mtoto wa kiume, kuja kunena haya. Necheni nijitume, mvume tu bila haya. Ni game ni sukume, mtume wa imbe kwaya. Matunda yangu ni chume, midume na washa fire. Walitabiri vipi, nitakuwa nyota mjini. Kwa lundu la mashabiki, bado star ni mimi. Baba yao kila makidi, wana ni copy. Vile nasira, nobody can stop me. Upuzu shoes, wakomae wajuz. Ufundi utunz, zaidi wakaze news. Ngum sum, hingoma bado inadum. Inadum ngum, hingoma bado ni sum.
Hini ngum, ngum sana. Hini ngum, ngum sana. Hini ngum, ngum sana. Kiangito raida bado tunadum sana. Hini ngum, ngum sana. Hini ngum, ngum sana. Hini ngum, ngum sana. Kiyang getu reda, dadu tunadum. Yeah. Underground soldier, baka yang.
The Bunny Star Wingers, The Ghetto Riders, I'll see you.